najimsafi.com
Sikia gaja kweli msala nilismoku bila kula gaja kweli mapepe kwenye jua na shato chitambalale na jua bote malage na jua makande nyumbani mwana nyama acha jambo na itambade sikia bagena nipo jasiri na kaba mpaka askari kilichotokea jana sikumbuki vizuri mama na kaba deti kumbe na kaba mjeshi bagena nizuzu wa mwezenu inanichanganya mkubwa na mkaushia mdogo na mwamkia sikia nikila ndumu mwezenu minadundika nikinywa pombe mwezenu minatapika nikivuta ndumu najiona kama niko Jamaika wengine wanaita ganja wengine wanaita ndumu mama nikila ganja nasahau majukumu sikia. Sima tena na kigoma kitambe. Sima kwanza na kigoma kitambe. Sima tena na kigoma kitambe. Wanagona tetemeka squeeze wamekuwa mazombi. Wamekuwa mazombi squeeze wanatetemeka. Masa galuza 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 galuza. Mama unavocheza miweza kondo na data. Mama za galuza 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 galuza. Mama unavocheza miweza kondo na data. Isiani vinda luesi. Mtoto wa nyoka tabaki kwa nyoka wewe. Nilispect mko jani binderwesh. Nilispect also the swagger. Nilispect Vegas boy maujanja. Nilispect mama chituntu mama princess. Nilispect mwanangu wasko furniture. Nilispect kana music. Nilispect luki luki. Awe mko on the furniture. Nisalimie zela kimwana. Anaitwa Kanali Gaddafi. Kanali Gaddafi.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.